Ona kweko dhuku na wande yonesa Kumangwa ni alimu ni kwewa ni mbesa Tadhia na kelimu toyatia na nadhina Godhina ni mwalimu atuwa somi yonesa
Broken down nikitafuta ma hit nenda roof wa shablant Niki medi streets, connected na east Kuna venye na feel, hora mchana nena ka pretty giz Kukiwa show street lights, itajipa believe Hakuna kui na matena meals, zive na deals Plus content ndani ya reza, diwote wa kitu head kikris Usijiwori na bad mind, area venye na mezo kila chum Area venye ni free, kila mali smoking zone Nina kufanya beast, jama gwangi na ngori mob Love ya mokoro peke, utabakisho na mob Love for the ghetto joba dondo imeni chonga Na round kila wiki nikitoka kwa madonga Mandom za migingo na chipo za fishmonga Kutolia na rada na mandugu umoja
Ghetto, ghetto, ghetto Ghetto dala Ghetto dala Ghetto, ghetto, ghetto Ghetto dala Ghetto dala
Choose ghetto, especially madare Ningeulizwa ninge step niwe jeshi ya modaiga Siku choose ghetto, especially kibera Ningeulizwa ninge vukan kwe so shikare See evil, simanishi na chukia home I see evil, everywhere that I go Na home is home, apando mi nime grow Karibu mta, nikupitishe machomu kumasomo si vitabu Iko kwa grau, kiona buda amenona na safari Sinashuku ni karau, tenjia kwa ikichuno Sikimbishane na yo gova, hainanga mboka vijana wako ubao Jicho ziko nyanya na tukati vitungu Sishangae rada gani, mapedi kibao Tumbo za mangeusi, hazifuri juu ya janki Vijana wa maisa wanafunga mabao
Ghetto, ghetto, ghetto Ghetto dala Ghetto dala Ghetto, ghetto, ghetto Ghetto dala Ghetto dala
Kila youth ki smart kwa mra Hope usi lose when you star Deli nyota ijaya takunya Kila ghetto youth ni star Kila youth ki smart kwa mra Hope usi lose when you star Deli nyota ijaya takunya
Saibwe wa ghetto nime graduate City to city mayangi wanani emulate Wins ni mingi ukitaka tuneza tabulate Mission ni moja airwaves tuzi saturate Many times we almost died But we keep living for the dreams, no lie The man is fighting for the boy inside Mother and your home, nana sema with pride